His ways are past finding out, aren't they?
Efe mome le nyanya o. Alo menye ale a wole wa. Nukunu feto.
How sweet it is to trust.
Ale o kevivye be wadong de engu.
I'm just sure you've had a wonderful time.
Mekade jibe mye wa e yi nyo ngu do zasyame. Kese ya menya vuvwa no e yi yade uva yiku. Kese no vingu to get it jiha. Kukwe mabe.
Keep holding on. Just one more hour.
Gakude ngu gafufude kapeko. Enabe megado nku nye hama sela jito nko te tia fima va jo. E yi bubu ye doko te te gbeji fe dome. Mele nou si akpomu a zombe. Miti ma uba, nou si lengokbe a fi isi wong lode a tiko kuzi angu. Medo nkuji pe Sani Davidson. Ta numa de a fi ma no fe bla ve von a ton esi. Le fe akpa ke me ala me susu pe wong lombe. A fi kana woma voma vole. Mi bu enkpo. Ke a fi si a tututu wo, wo ta. Nyon nou si le vudu a to do ple. Daniel, le jata ou fe dome. O, mi a to ou. Nou gede wo joto ke ke ema yi. Ano abe gbe tro gato me ene la me khotu kata yoyo ade to kofi ade sidi ano abe agbadro fo bla eton bla ene to do ame afi kure ngom wade sino ku kumulangu eye wenye kwa nye vevi George Carter fe no eye menyabe usofu usogbole afisia ale do ade asira sere si magbo menyona eti ha kura kura o eye esi memeno afimala afeto mawu dezon vakwe aji ke novinyon ukata la ele adoge azon to kukbo eye tamye da akpede esyata ke azon esu sofie be eye ina dena kominyon sumo smola mesusu be daye velofu ye wole woge Gane ni me mi do dadi be nyane. Da siya gama si miye, amene ni ele komi nyo hoge fien siya. Mina makwa mi afe asi wo. E manye, oh, e nyo muto, e sobe. Medibe mak blon nyade ka alo eveko. Yo hi ma danye ga furu kide ngole afi siya. Le mniti e wo, ya tome kula, nyaje komi nyo la gome. Azon, de miye lon e yama. Amen. Eye, menyabe mye wo eyi tia nyade aloa. Enyo, de menye novinu tuk Thomas Kid ple, novinyo nu Kid wele afisya wwa. Wotu keke o hawu. Mekwa sebe, wolia iji ya hoho, o enyo nto. Mekpo mobe, ele nyafuka ji, eye mavahwi. Minya, ume nanata o. Esu son keke vyade oku. Na wo, na fe alafade ka hoho. Keke, dache nusye wabe melia jide fula. Enye ne mekpo amema utogwi. Nyibu enko, menye ametitifiki yake, hafi waba jimla wawo wo nogo fa demu nyanyuya. Ke, azo nye esi, zu ametiti, ke wawo, ne woma gate mwa doko wa yibe wa se wofo gbe wola. Deko weto na nyale mo, ano li ye mtuwa doyofwe, to afeme yi afeme, ano kofa demu nyanyuya la, esi anyongto, amen. Kekade jitwe la, jichomde wota. Eye de amesi wakata kwa mwona nane letakwekwe si amela hanta. Azon midon kweji, ya de pefen fichane afeto lola. Kasi ane geto kwa la wunuko. Nusie, wa unto wo globe anye, joje fen keke ewo liya lofu. Nuka ngutie, miya wene afeto lalon. Nye dibe miya won keke enye alo ewo. Alo kwa sira efe unto lenya de de fiafe nutrenu adria uchi. Eye miya do kukwe ban le vido de amesi ova sera mi poto afisi afi le miya de afisi ya. Eye miya nabe wanya eyi ale sinu le miya ngola ale be waten wajiradu ava. Enyo anye jito na mi be miya homi le afisi ya. Eye afetola gana efe amegono nofe de defia bubumi sigwe ale si uwele eyi siva yila ene. Esi me miye wu hami afe akbe no yadra unu. Ne miye jibe miya dukbe rade ame ade takbola. Nuka ngutie mi do nku jinye siya yi. Elabena nye nye ame si hien vavan. Azon, ngule peyem le dukunye ngu de fumejiye. Be ma homliti aton. Alo, wi aton siya wole afisye. Be ma gulon yade afi miya jaye gome. Keke mina miya de miya feta o to fena e yi vyade. Afeto yesu. Oh, afa wola afa unu gedeka. Eye dolale adeke magano anyi be watu gwerade eta o. Eye nufon wala adeke magano anyi atro jime o. Gake fofo le sime keke si anye nusi wanye la. Namya wato sime keke li galibe wa wato le eme. Ela bena ga fofo gbona sime ame adeke magate mwa wato o. Azon kena eyi vyande la afeto nye mesele doku nye menwi ne nye mewe o. Ne nye be me ufe si anu nye adeke maglo maglo o. Bede ngu nye fofo. Medo gweda bena, natengwa glonane siya fa jitefu de wudukola fe jime. Bana mi atengwa jula afisya fiensya le communion koko mebe, ke nye nye bana le communion men la ngusan li, Israel koko communion, banto le Egypte eye, wuzofe alafa eneson. Esi ofe atokuta wome du o, alo wofe awo mebebe o. Eye le ame milyon ve dome la, ame beliare ke man nou dome hafi wo dogule beaji o.
Lord, let us remember that tonight.
Afeton na be miyadon kwe ji bana, nye le te tem de gafofo gama ngu fiensya, le yesu ngko me miye dogbe da. Amen. Ne ma fo nou le tanya se, men gwa dadi be, ma to eji etro siya, la ngu la, ni akoto ano afisya le ndi ga atome. Kake me di be, ma chlenya de kako, to akpena ou. To efe se to wota adelia me kwi wye fudia, eye, kena e yivya de azon la, ana jidefu. El la bena miye le kamete mple, vu, pakle ngu tila ou. Ke bon ni akle jiru la nyenye kle nse kle keke si ame fia si o le fifi viviti la me pakle vondi nyenye fe bogbon si o le tifonu to o me lae le kametem bogbon me vondi nyenye si o le tifonu to o me ke azon kena mli tifi adewo alo ya to adewo la me dibe ma detanya alo nye ti bonwe me dibe ma yuebe kametete enye ngusan do dokbo. Eye miawo ne miewo nsen dodo po sa miewo na sa ija towo doaju eye wado amewo de kalafe nuwo fe le afisia sogbo eye sogbo de nuwo fe sia ha ke ho ho vlila nsen fe kametetela anabe wa ha apasi ji odula tojo me ke azo mi nya be nu gede woli eye mi atenwo atu esia kana mleti mi adewo de kameteteji.
But I want to speak for these minutes quickly.
Gake medibe mafunu le miti siawo me kabakaba kure kametete ganto si li langu. Eye enye esi vamele hamelak ple satana dome. Satana fengu se gama. Eye miye dibe miafunu kure ma ufengu se gama. Si le epe hamea me langu.
Now, this great contest has been going on for many years.
Kametete gansi ano eji yim fegede wenye si.
And Satan was kicked out into the earth and then he became an envious
people. And Satan spent all of his strength and his strategy and his strategy to make God's people bow to him and to give him his power.
And we know that who has the most power.
Ke mienya ame sisi ngusan la wu, ma wuye, ke ma wu, esi wato nungi to wu na efe tukobe, wato te kamekle satana, esi nye efe nyala. Azon la bena, nyala e nye ma wu, ke ame ke esi se wu ma wu, e yata, nyala e nye ma wu, e ye nyala su nyafe ngusan, ma wu le efe hami ame, zu efe ngusan be, wa hesatana yiye yanto fe jo si wodo la me eye hohohle la le ejiyim. Azon yesu glo le marco tawi ademe bena le nye nko me wanya gokofon wo adogwi. Azon me nya nya gokolo kukuyade si ame wo alo nya gokolo kukuyade li si eye me do koko nene magbebe ha o. Ame o mga kwa 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 vwa oji sena le ekban kekeme o. Kake nou si jebe wa wo le nye nou kwa kwa nou la, enyebe na nya wo futo la.
Eye
na nya wo futo. Eye na kwa hehe de kametete si wake nye la, ne mye vak belangu. Ela bena elekpekpe gekpli. Ke nya eyama, nya efe, nya alesi efe ngusen le. Eye, ekema na kohehede kametete siyangu ne eva dogo kuli. Ela bena nou deka siyangu kakadeji le enye bena, ele go doge kuli godo, ke eyata na kohehe, kena kametete la. Azon a kohehe kena kametete adela, leko abe kodada ene, efe futo si pege, woyina le afima le kametete me, be wadako. Eji la, kwa dala nyue vavanya, srona, kenyana efe adikato. Ekpona efe kwa dadao, enyana apasi wo funa na me ne ebina de ngogbe alo hia de megbe ne eto anu si dako alo mia dako esu anu si wo kata eye ale ne enye ko dala nwi ja munyala adi evelia adesi wo teka mekpelepo amesi dako pepepe abe ale si efe adi kato wone ne ela bana anya ale si kata efe ko dada wole ne evadro tefema eye mesusu be manye nwi ade na kristo to be wawo ele tefe Yazone ejibe ya je kamete gomela je egomekle Johannes taton kutu yade sikase de dela je egomekle ma zireka eye ema aklo wa gede to ame eye emegbe na hohehele amefu koti ongu elabana elewo zageta amesia manya nenema elebe na hohehe ale sina fuwo futolai eye esia yila mawuzana efenya elebe nyadon ko ejibe mawuzana efenya to dua efe futoji Ne mawa atengu asusu, alo, atengu anna efe dukonu bubwade si ngewube watodu futojie la anyene awi. Eye ata abe ale si meglone kukoko enela, ne mawu wanyame tuto la, eye inye nyitoke keke sili, mele efe nyame tuto wotroge akpou. Eye ata nyame tuto gbanto si mawu tona eto ole edembome la, be wato wo afakle futo la enye efe nya. Wotɔ efe nya la tɔkpɔ ƒoxlã wo. Ke azɔ futɔ la le nusrɔ̃ ge. Míaƒe ayemɔnu ku ɖe nya la ŋu. Eye azɔ satana srɔ̃ emawo katã blibo toe ale gbegbe ʋuu esime wòva xa wɔ gbɔ la. Ayemɔnu nyuitɔ le esi si wòte ŋu zã ɖe edzi. Eye eyae nye ato nyame kple nya la. Azɔ migadi gbeɖe be miato nyame kple mawu ƒe nya o. Mixɔ edzi se ko. Migadi be miade egɔme o. Migadi be miase egɔme o. Azɔ miete ŋu le mawu gɔme se ge o. Nenemake mawu enye nya la eye wòwɔ esia ko be woaxɔe se. Eye eyae nye míaƒe ŋusẽ be míaxɔ nya la ko. Ke ame sia ame nya be ne nuku aɖe le anyigba nyuie me la ate ɖe etɔ nu. Ke deko míexɔ na nya la. Ke azɔ hawa de asi te tɔtɔ be yeabu eŋu kpɔ esime wo. Etrɔ gblɔ nya la nɛ bena mawu gblɔ be migadu eƒe ɖeke o elabena gbesigbe miadu eƒe ɖe la gbemagbeke miaku eye satana megbe ɖeka wɔwɔ kpli o egblɔ be keke aɖe dzitɔe le teƒe gake be ekuia ehia keke li yeye na mi nane si to vovie tso nu si mawu gblɔ gbɔ eye ne miewoe la mianya nu ɖe dzi vie tsɔ wu miaƒe ŋkuwo avu gake egblɔ be enyo mawu gblɔ be miaku egblɔ be o keke aɖe dzitɔe Mikuya, afimae miedo, kekedo afima, kakade jitoe miele kukuga o, kake mawu ya glombe, miyaku, vode afima. Eye, ema eto, avafe kagama, ema yi, kege ame fumi ya kata yikume. Ela bena hawa doto, heto nyame titre de mawu fe nyangu. Azo enye ngupebe ewo nenema gake ema va yivo. Gake azo mye gale koto tome. Eye chape mala wopubo we le Kristo Yesu me. Mye nga nenema. Ma wuto mye tavlinu nyi tola nami ele gulwe ko bena mye kade fe nyaji. Mye nga. Ame gede wogro na ekbebe nanekeme li singe abusam o. Wokwe se bena enye susu bolu adeko. Wokwe se nenema. Ke amiado hali si wo khone sena bena gbogboko ko nye susu nyu ade ko eye bena abusam nye susu bondi gake le mi ade gesi la le bibla fonu kude gbogboko ko ngula egblo na be ne eya gbogboko ko vala ke eya nye amenko tefe no nya mi kuya eke ma eya enye ame ade eye abusam ha nye ame ade eye gbogbovo nye amewu Wonye gbogbovo ke wo fana le mon vovovo me gake wo susu na be nye susu wo kuya de ko mutu ade no nya hem klim le afisia ano kosira fi ade ova yi e globe enya nu si ewa e da be ma wo fe susu de no me ade me be wo susu na nene e gblo nya ma na wula de ko wo nye susu fe totro ko me do go nu ma le india gade me e si me ame ko ku ma wo le afima si emie kpo Me khosebe ame hakan to wusi eme funu nakpo le fufu fe gan de kame. ame million afa si nu eye mele numa le gbogbo dodo kpo me eye wo kpo ale si gbogbo kokoe yo ame wo dogui ke yo wo to ame hala me eye wo gblo nu vovovo wo ke le wo fe susu raja wo kle ame kokoe wo gblo bena ele wo fe susu hlem ale eye fi ade mele ame ato alo ade kli wo to gbedora meta fli la me vayi eye nku agbato ade fa va to eme ke enye nku agbato blibu eye fa nku oji fu yi abe nye awene eye meglo be azo nku agbato de nye si ame se ma atenwa akpo ebe enye nku agbato eye meglo be ne ma tenwa akpo de enwula ma we ga ke monu ga kasi ma tenwa awele la enye to nuna na de ji be de wo hi wa gbon na ne si wo wola ne eye e ma ana susu labna ne ma wunya nu si ye wola eya ma anya godo nu si wo ge yele ale me globe azo si me no epom la me globe azo enye ye subola e pa nku ba no pe bla ve e ma eye si gomede la glela e so gbede ne ma me globe enye ngutu soto eya sronye amavi me eye vie bele si de ka ho abe fe adre eye de ka fe asheke e ma so gbe tututu me yo nu si nye wo fe nko
In the place where the people were,
at come that place, I'm a hula nola. Ya fufua de to afima gbona. Enye susu manuko. Nane sile abe amewofe fe susu kakanako.
Then I thought, Lord,
ale me susu be akweto. Ne na tengu akpede ngunyela. Me mehia wo akpede ngu akweto. Ame siya wo le didiembe ye wa abu esia be enye susu kakanako. Ke menye ye o eye enya ne ma afeto gakela metongongolo lafia wo esi yesu blobena ye me wana ne kevasere esi fofola na de tia ye o eye esi metrobe ma kpongtu akela mekwele tamevie lengutegame plan kusio le nyue ko abe esi wo le asinye ene mesusube fifie nye gamela megblobe amesi anye ye fe subola azo eye efe nku ogba eye megblobe Aso le nunolawo le afimanye Mahomet to eye nunolawo le afimanye sikwo janswo ple koninyi vovovoawo buda aso amesia dibe yakponu aso miaglobe eya subonu owo de wola tepe nya ha mko esenenema gake eye enye siele afisia za siame maglobe eye nye no egbe mie khom le jans wo fe gbedo khom afisi ko nyinyi vovovo wi adre song no wo no afima be wo bia nyam ke wo dum to de sia de titre de christo mu de sia de eye maglobe azon ke mi mutu sia wo dum to gede wo no afima azon na christo nye alakpane ne magbe la eke ma mutu sia dibe ya po doyoyo Eye meglobe kakare jito e mawusi wonu kata amesi wo kike mala kwe anye amede kasi atenwa na be wa pom ama meko eye meglobe aso na mi atome to ade mahomet to si wole afisiala enye konyinyi ganto wu na nunola mahomet to la na ba afisia ana be wa pom la eke ma je mahomet yo me alo na nunola buda to ava ana be wa pom la Gake mi nabe mawu si wela, mawu la. Ame adepo mawu la afiade. El labena elle kukukobe wa no anyi. Nuwa wamate wa no miya si, wala ma no me o. Eye esi awabe wala adena, wanu kwa kona nku si awo. Epe nkwa bafe bla vesong le esi me wono ge kwa mke susube. Ne ye wane ne mala ya yidifo. Mutu la wo esi ademanyato e. Meglobe, nuka wonu non la budato na wone. Deko natro ale si wode asusu. Naglobe, etome jo o. Wole wo tokwi kuku awo subom eye meglobe azon mi asusube eno etomejo gake nu kamya wo e mi atro alesi wo de asusue eye meglobe nu ka muhammed to awo atro alesi wo de asusue sis wo jans wo klebu bwa wo atro alesi wo de asusue meglobe nu matutu tu ele mi agbole to kofofu awo me metodist to kata jibe ye wa wo baptist to kata wa zu metodist to wo eye pentecost to wo jibe ye wa to metodist to kata aha wo wo pentecost ya wo Emma Jesus suto troko.
But that's not what we're talking about.
Gake menye Emma ngumye lenu fom le o. Ye lenu fom kude mawu wola ngu. Eye meglobe kakade jitwe wola la afonu. Ke azon nye maglone ne mane ngutega mame va afima o. le mois de Kenu o azon me globe azon amesike ana wa ponula mina e yamana nye mau eye me globe azon me ka tamna no la de siade alo raja alo amekokwe de siade alo de siade ko siate nwi ne wava ana wa ponu e kema maje mia fe susu muti nunyala yome nye woji me trola de ka ke ma nye ame ufe katutu adesi nye me kpo wo zido duine ne makpo o nikuya amiade keme we o eye me globe Kuka tamye zidudu do, meglobe, nusi tamye zidudu la, le esi, mi matengwa we wu lataye, eye, nene make nyehanye matengwi o, kake jifo mawa amesifo, eya nito fya Yesu Kristo de titre la, amesifo subola mengela. Etong tegade fya mfifi la, bena, mtu siya le nukboge, nikuya. Meglobe, azon ame fame nene mawa la, eke ma miatengu anyamjwe le India. Gakene elle nene mala elle be ni adometo de sede na to efa agbe na Yesu Kristo mejebe ma bia mise amene ni ele afisi a to efa agbe na Kristo ne nko agbato si apo nu ma ha ni epo mi afa nu no lawo ame ade ke ma zo ba afisi a nu ka nti o ma ba o ne nye be o gbro o fo ko nyi la na mi be epe tenyo kakakala nu ka ta ame ade ke ma ba ke gbro nya de o ame ade ke ma ba o Meglobe, eke ma mi ame si ole e godo afima, ne mi ekpo nko akbato si asisi titre de afisia. Eye doktor ade zova ke do efe nko okpo. E fufuta, e globe, e nye nko akbato. Eye ale meglobe, kakate jitwe, e nye nko akbato. Kake meglobe, ne, eye ne mawu bubo efe nko ne la, ni adumato ne ni asubo Yesu Kristo. Eye, le atoke fi ale si matengu akpo la, asiye bo wo. Abe atiafuene metro de ngutu langu eye meglobe afeto yesu na wanyebe wenye mau kutu atukula kwa manam eye le afima la bombo efe dujikola no anyide afima e tipu kula kone atengu akpo nungue abe amesia mene nuka wenye enye nguse adevava mau enye mau eye satana nye satana You don't believe in the devil? Nem me khwa bo sam disola. Esi me pe akopli gbe siagbe. Ni ga glona mbena, abu sam mali o la bena me nyanu wema.
I have to fight with him every day.
Me wona akopli gbe siagbe. E ya ta me nyabe be abu sam li. E ye ele benda khohehe. Ne edogui. Menye a khohehe le susunu nya me o. Menye a khohehe le sukude de me o. Gake gbogboko kwela. Namlawo mawu fengusa le fanyame be wade esia de go jesi ofto oh nu vondi si wonyela alesi begbe meti be mati trede afisia eye matote de esia ji matroi bibla kata me eye machia mi mutwa de le afima si pekpli nku mekpelen kume Alesi ele kametete kule futola mela Woto ma ufe nya tokpode wodo kuingwe Nuwa wo, nume tutu wade Eye, wunyabe ma ugulo na yebena Sile jajage Eye, kametete jole jojome nunya Ble ma ufe nya dome Jojome nunya globe, mate mwa vame u Ma uglobe, avame Amen
That same thing exists today It will happen
Numake gale jojome gbe nwale me vage nwa fame popo fowoli gake yesu nyawo dogo eye wonan sen fe hamela be wa wonenema minya popo fowo dogo ile nyankome enya popo fowo adre dogo ile nyonu jetugbe ade megbede ka eye eglobe esi popo makomakola dogo le mutu ade mela Ezon to fufifo wo, emegbe trokbo khe klo popo von adrebu bukbede edo kwingu. Azon ema fiabena, ne oko ame langu to popo von omela. Nane no e amame si dogo, popo von ade dogo. Azon, ne popo von dogo la, bena mawu, ena monu popo mawu be wagede eme. E yata ne e dogo la, demona popo kokwebe wagede eme. Magakle de afima ko o nenye de ko etrojime to wo nuvo wo me ke zonjola ekema aga fondi na wo wutan gake na be te fem si satana no kota ke hode sela na be mawu fe kokokoi na yue ekema mawu fe nya fe nsa anome wo agede go eye na nya gbogbo von odogui kamete la le eji yim yesi ke kali wo le ke klem mawo fo gbogbo ko ku la le afi ke azon esu so ko abe mritie ton ene afi gamena su be wa ku pen wo eye zagawio venafo eke ma nemie le godom le khosia me be nya yim ya fe no fe vu vu wo ple nya fe afa wo me eye mia ye adakpekple egodo adakpekple kikiamela mina mia ye abe alesimye we le tan eyi me ene mina mia ye le efe chitre titi feng usome mina mia ye le yesu kristo feng kome ako aflaga de chi eye pakple khosede efe nyaji be mia le yida de mweve la kle akpo honu la kle mawu fe afawo nublibo la adakpekple futola la bena Musa le engu drum eye wala musa pom de jigbe siagbe ne nefu tola va abe alesi abe totisil enela ma ufe gbogbo akọ aflaga jide engu ne mi ba drum wu na nu siawo si nie eye ma ufe nyagagla wo wunu ple mi la mi le mokpom na musa gede wu ko ju efe musa be mi adogo musa vluto wu esi Ako hamela tue ayide nguti koke me. Elebe wa sumiasi. Minam yakpe bladevo toa kle ati kadodo. Sige mienye mawba belafe subola wo ene. Eye sige sadrax. Mesa skle abetine goe ene gbadek bela. Nye le ta boboke na kike siyame fe bobovo o. Eye mia kuko honu si onguti mye fonu le o. Kebun. Minam ya yivivle la ji. Melenane sem le manye fien siya si me miye lekle kuku siya o sem si be ale si David wo le zan kodjo ma me e si me wo mlon anide a fi ma le klenti o te. Eye futo la nongu jo ene da fofo ka e siya anye na David eye ka wanye na eye ma e si me wo mlon anide a fi ma menya ale si wa de zon o menya nu si wa to ye o e la bena e nya bena wo sokbo wye. Yake enuma kela ese yafe gbedede le kletia wo me enyabe mawu jeyengo eye wo hoyi afa mele nane semne ne matogwe le sasya me le eto siba yife gbeda sila megbe mele ka fofo dobro ko wu si mekpe akokwa le nye agbeme la me mele se sem si be yizaya le gbedo kome en esi me wo kwa mawu dola mawu vola ene amenu yi makoma koto me nye eye mele tuko si fe nu yome kwa wala dome gake midoto Ma menye ele godo be ma pekli le mwade nu. Ke nu de kako me la lambe ma se huwa wa ma le kleti ome. Be ma ya da kekle futo la. Afisi afisi wo le ko. Ma wuna kpere miya mbe miya wi. Ke azon me susu be esu so mliti de kana zanga wye ve. Ke bla devo ve kle ve megbenu o katan la. Mina wanye megbenu o.
Let us stand to our feet now, Hallelujah. Each and every one of us. The context is on.
Nina mia titre de mia fa fo wochi asom, mia dometo de siade, kam tetela le ejim. Nina mia dometo de siade. Paulo globe, mia nglo nu si onye magbenu obe. Mia nglo be, pesiva yife vo dada okata, meledi fo yo yo la fe, jesi do fe yo metim, mia vo dada si okata, ma wo le fe si wa okata mala. Towo kem tiwo ma u tekem hame tekem e yes was bodo sime metafule la evem ma u tekem tiro hame ni tonye vuda da okem e mati di fo yo la fa jesu do fo yo me le kristo yesu me le sia de si to si bona le de asila nyemenyao ya ke menya amesile fo ya kwere kala fa sheke bla devon eton de asi ni na mya komya fo asio de chi na ma wa zo e ye mi na mya to gbera le mya do ki osi esi me mya wo mya fo document vuvu o e ye mya pia ma wo be wa kwere mya ngo le fa si bona la me Dipo vito fofo esi me mie titre de afisia Yesu sugede wole kukum le mia fe chi ome ple fe koko afe vuda dao eye esi e mie le tetem de bla devo eve fe ku ple bla devo eton fe jijinu la oh mawu na mia gade afo de ka alia atrakula yiji vasere esi mia temu akpo Yesu kple eƒe ɖoɖo la. Nabe ame sia ame si le afi sia aƒetɔ le gbedodo ɖa me esime ƒe xoxoa ku yina eye ƒe yeyea ƒe dzidzi yeye le gegem ɖe eme la. Nabe nuvɔ kple dzimaxɔse ƒe ame xoxo la naku le míaƒe tsiwo me eye dzidzi yeye nage ɖe eme kpakple akpe ɖeka la fa sheke bladevɔ etɔ̃ abe yali sesẽ aɖe ene si ayɔ míame aha wɔ mí nuwɔwɔ yeyewo le kristo me. Wɔ mí be míanye subɔla siwo dze tɔ míaƒe etsɔ si va yi la ke mí nayra míaƒe etsɔ si gbɔna. Kplɔ mí o aƒetɔ mawu kple wò asi sesẽ la yehowa. Yra osɔfo siawo le afi yra hameviwo katã kple amedzrowo katã hã. Nɔ anyi kpli mí aƒetɔ. Wo subɔlawo míenye eye míetsɔ mía ɖokuiwo na wò blibo le akpe ɖeka la fa sheke blade vɔ etɔ̃ sia me bena wo gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ naxɔ gbanɔƒe le míaƒe nyenye kple míaƒe agbeme geɖewu. Kpe ɖe mía ŋu mawu tsɔ ke mí eye nakpe ɖe mía ŋu míeɖe kuku. Fɔ ŋutsu kakowo ɖe tsitre. Fɔ xɔse ƒe aʋawɔlawo ɖe tsitre. Ʋu ƒe sia nu aƒetɔ le mana ɣaɣla ma nu agakpe ma sie le agakpete la bena míate ŋu akpɔ mawu ƒe ɖoɖo la. Ƒo míaƒe agbe ƒe piramidewo ta aƒetɔ tsɔ taƒokpe kristo yesu ɖo mía dome ame sia ame dzi nabe eƒe yayra gã kɔkɔe dzi anyi wu nanɔ mí katã dzi nabe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo nava mía dzi nabe tsitretsitsi ƒe ŋusẽ naɖe ɖe go mawu ale gbegbe be míeda akpe na wò fia sia tɔwɔwo míenye míetsɔ mía ɖokuiwo na wò blibo aƒetɔ. Esime míedzo yina nye menya afi ka alo ale sie alo nu si wɔ ge mía la o. Meka ɖe dziwò mawu ŋusẽ katãtɔ bena nakplɔm wò dɔ la maɖinu la ale be woate ŋu azam na ŋusẽ katãtɔ ƒe bubu kple ŋutikɔkɔe na wòava medzro fofo. Xɔ míaƒe gbedodoɖawo yra míaƒe agbagbadzedzewo yɔdɔdɔnɔ kple fukpelawo le gbɔgbɔme kple ŋutilãme sia. Eye tsɔ mí wɔ wò subɔlawo tu míenye wòe nye zeme la me mí mía dome ame sia ame ɖe wò ŋutɔ ƒe nɔnɔme me ale be míate ŋu asɔ kple kristo yesu abe eƒe ŋutilã ƒe ŋutinu ene. Elabena míebia le yesu ƒe ŋkɔ me eye ɖe eyama kple ɖe nyanyua ta amen kple amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see. see my people. I have heard their afflictions. I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord.
Thank you, Father God.
Akpena o fofo ma o. Ye da akpena wo de fe ye yesi afe nu hokron si e dodo mi kple mokpokpolata. Eye kple akofafa be mia nya bana nya gbe siawo siwo ne glona amesiawo siwo ma nya bana beda si la nye nya tefe o. Ke ele mia biam be mia noti trekli. Mia wo nu si anu si mia nya awo afeto be mia titre na wo kple wo nya la. Homi le efen ko me eya amesi fia mi be mi adogbeda alea mi afufu si le difo won ko mutinako wo fia du fena va wa wo wo lolonu le anyigbanji sigbe ale si wo wona le difo ene na mi egbe mi afa egbe si egbe bolu eye na to mi afa vudada wo kemi sigbe ale si mi awha mi etona kia amesi wo davo de mi anutila ene Eye, mega klomi ye de te pome o, ke de mito fondito la sime. El abena towe nge fiarufe kle ngunse, kle ngunti kokwe yide mavo mavo men. Amen. Afeto lana yirami, eye wale mi de asi, ke amesi yo wolebe wajo yi ofe afo wo mela, azon miniti aton foto engu, nye wo miniti aton le. Bla devo otome. Azon ma wuna yirami. Eye mi amesi ojebe mi achi anyi na kominyo la. Wodo ja na mibe mi anon anyi. Anye jijona mibe mi achomi. Menye ametokhe ade wofe kominyo ye o. Enye koseto de siade sile. Katede me. Ble Kristo to. Wodo ja na mibe mi anon anyi acho kominyo la klimi. Eye susisita mye wo esi adula enye bena. Esi a enye nukbanto mi ato je. Mozozon la gome. Ke Israel. Afiye waje wofe mozozon gome la. Wowu alevi. Eye wo du kle gbeveve wo ke jemo zozon la ji eye me susu be ale gbe wo sokle esia fiansia wo wu alevi la wo jire ro ken azala eye wo nye zatitina ema ye wo du mi nya ye le zatife eye ta mi na mi amesi o jibe mi ati anyi kulimi eye mi ajira ro kena mo zozon si bona si ele mi angola anye jijo na mi be mi akomi mauna irami ke mi amesi wo lebe mi ajo fifia la mi atenwa ajo yi mi afa afa wo me ye mauna no anyi kulimi Amen.
The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will.
Ame mamle o na tengwa anoni, eye kama miya je communion la gome. Novi ngutu la le esogbe. Amega. Nina mia gaji yake esimemia lala minya ya mesi o legudum. Elebe dodwina zikpo. Eye nusi anye nusi ngu bubule. Nye le nana klede le ngongla me afisi ale iyi fuyade me. Esi ngu ngu tongto ke azon nina mia gaji yake. Nina mia na asi ble ameyade. Ne nungu klede le wakbe mela. Eye amemale afisia, amesi ngune wafondola, ke yide ekbo azon, eye na dodo. De sangu fula alon, ava sangu achia, taflache. Megble si akatande wo asi o me novi ngutu neviel. mawuna gira wo novi ngutu.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you.
Let's sing it.
That's
beautiful. Let's sing. To mina mia gaji ake sima mole ko jem anyi. Mi mia mia pe nku. Difo vito fofo jijo mi bana mi ekpo bana asianye nyatepe le mi afa gafofo dobru ko aloto le kekle mla eya maglemi di kpo gbede o jijo mi nto ela bana mi ekpo mi afa jidafo mature na neke jiwo yesu fe vu kule jojo nyenye ji o mi kade afeto ji menye de keke mefe nko khokho ji o Mie kade ji, mie tekpo bedebe mie akade nono me vivi to uchi o. Kebun, mie zionde Yesu Kristo fanko ngublibo, ale gbegbe mie da akbena wufufu.
Now, we are just about to participate in one of the...
Azon mie legbe sosobe mie akpo gome le, le ngunti la menu suwe siwo egbele di na mi la dometo de kame.
One of them was baptism, the other was communion. Next was feet washing.
Wo dometo de ka enye nyonyo. Bubu enye communion. Eye sikule do la enye afokoklo. O mau. Nye to bubu le gegem de eme. Esi mye nye bena alevi si anye nguti toto alevi.
The great wilderness journey.
Be jimo zozon la levi wo ngo la li. Ele be wa sisi ufu la de. Watru tia wo ngugba. Afiye a tenwa adu nguti toto levi la. Mau jromya fe jio mekpo wa son. De vula le afima afeto ne meliola ni le bedomuda bena wona sisi vula de fifi la na demi afen vuda ye na chonu uchi eye wadada le miangu afeto keke si amefen vuo alebe mi atengu anokokui adode ni afofo nkume azon esi mi vabe mi akongu nguti na lakle mi afen alevi la fe vusi. Kodi, ma wufe vi, ni adela. Juro miya pe jio me kbo esi me miye lenu chlem fufu. Eye, ale na to miya wo wo uto to. Ela bena miye bie le Yesu Kristo. Ale vi la fen kome. Amen.
In the book of Corinthians, the 11th chapter.
Le Korinti to ufe fe akbale me ta yude kelia. Me jibe mak la kukwi fi ade wu. Aje egome le kukwi bla vovo etonia ji, me le esiaklem, paulu ye le nufum na korento hamela. En la bena nye la, nou si me koto afeto la kola me to de asina mi. Bena afeto yesu le zan si me wofia e yo me mola, eto abolo de asi. Eye esi woda akpel le etala, enge eme blo bena mi hwe, ne mi adu. Esi anye, nye nguti la si wonge de mi ata, mi wo esi anye mi atwe adon kujinye. Nenemake wo to klu, eye le ndudu la megola, eto klu, ke esi wudu nuvo taflache, mina magakli. Nenemake wo gato klu, eye le ndudu la megbe, ke blo bena, esi anye nubabla ye ye fe klu le nye vume. Mi wo esi anye adon kujinye. Ziale si mi anno esiala mi ato don kujinye. El labena ziale si mi dwa bolo siya. Eye mi anu anu le kru si anu la. Mi ele kwa fa dema afetola fe kuha la se esi me wavava. Eyata, Ame si ke ɖua abolo sia alo nua nu le aƒetɔ la ƒe kplu sia nu madzemadze la, aɖi fɔ le aƒetɔ la ƒe ŋutilã kple ʋu la ŋuti. Eya ta ame nado eɖokui akpɔ eye ale wòaɖu abolo la ƒe ɖe eye wòano nu le kplu la nu. Elabena ame si ɖunɛ alo nonɛ madzemadze la, eɖua eye wònɔa ʋɔnudɔdrɔ na eɖokui elabena mebu aƒetɔ la ƒe ŋutilã me kpɔna o. Esia ŋuti mia dome ame geɖewo ƒe lãme kpɔdzɔ ke le dɔ lém eye ame geɖewo ku. Elabena ɖe mie bu mia ɖokuiwo me kpɔ la, anye ne wo mele ʋɔnudrɔ ge mi o. Ke ne wodrɔ ʋɔnu mi la, aƒetɔ la hea to na mi bena womagabu fɔ mi kple xixia me zi ɖeka o. Eya ta nɔviwo, ne mieva kpe ta le nuɖu ge la, ekema mi lala mia nɔewo. Ke ne dɔle ame aɖe wum la ne ɖu nu le aƒeme, bene miagava kpe ta hena ʋɔnudɔdrɔ o. Ke ne meva la, maɖɔ nu siwo susɔ la ɖo. Ne mele nu sia ŋu bum la, eyi vevietɔ wu. Wogaŋlɔ ɖi hã be esime wòna kɔminɔ sia zi gbãtɔ eye afɔkɔklɔ si wòle na mi be miagblẽ ɖi fia sia elabena ti mele miasi o. Wototi wo katã eye gɔ hã míate ŋu azã kpɔxayiƒewo fia sia o. Elabena ele be woaʋui gbadza ale be míate ŋu awɔ fia sia ƒe subɔsubɔ. Gake míawɔ abe ale si woawo wɔe ene. Egblɔ be mexɔe se be Luka ye te gbe ɖe edzi bena wodzi hawo eye wodzo. Gake ɖe mienya nu si nu sia ɖɔlia? Ɖe mienya le gɔmedzedzea me esime wowɔ sedede sia zi gbãtɔ le Israel le Egiptea? Wonɔ woƒe mɔ dzi yina ŋugbedodonyigba dzi eye nenema míele sesem le mía me fia sia bena míele mɔ dzi yina ŋugbedodonyigba dzi eye mɔzɔzɔ la le mía ŋgɔ. Eye wona dzesi aɖewo bena ne ku ƒe dɔla la va la, bena ele be ʋu nanɔ ʋɔtruwoa ŋu ne menye nenemewɔ la ŋgɔgbevi la alo vititɔ la aku le aƒea me. Susu lae nye be eye gɔmeɖeɖe lae nye be woasisi ʋu la gbã ɖe míede dzesi ale si Paulo da esia ɖi le afi sia. Ne ame aɖe ɖui madzemadze la, eɖu eye wònɔ ʋɔnudɔdrɔ na eɖokui esi medzro aƒetɔ la ƒe ŋutilã me kpɔ o la ta. Nu si gɔme enye nu ɖeka eyae nye ku gbɔgbɔmeku si anɔ ame si akpɔ gome le aƒetɔ ƒe kplɔ ŋu madzemadze la dzi. Ema enye be adogo ayi anɔ aha nom, anɔ nugbegble wɔm eye anɔ agbenɔm abe xixia me ene evɔ ava aƒetɔ ƒe kplɔ ŋuti. Mele be míawɔ nenema o. Azɔ mina míakɔ míaƒe dziwo ŋu eye míakɔ míaƒe asiwo ŋu tso kple míaƒe susuwo ŋu tso nubaɖa susu me ale be míate ŋu ava aƒetɔ la ƒe kplɔ ŋuti kple bubu kple kɔkɔenyenye. Esi míenya be míetsɔ míaɖokuiwo le ƒoƒom kple míaƒe vɔsasa la, Yesu Kristo, ame si nye míaƒe xɔxɔkpɔkpɔ hɔ̃ɔ la. Ke azɔ zã sia me ale si míawɔ esiae la enye be hamemegãwo dometɔ ɖeka na tsitre ɖe afi sia. Nɔviŋutsu Zabel, eye mesusu be nɔviŋutsu Zabel zã sia me ne nate ŋu ayɔ tso nyagblɔkpea dzi gbã la, ale be ame siawo ate ŋu ava tso nyagblɔkpe dzi aɖo fli gbãtɔ ɖe afi sia ne nalɔ. Azɔ nɔviŋutsu Zabel afia mɔmi le ɣeyiɣi ʋɛ aɖewo me kasia me yra kɔminiɔn la vɔ ko. Kɔsha bolo sia nye esi kristotɔwo wɔ. Amawo maƒamaƒa bolo ye eye ne miade dzesi la, ne etsɔe ɖe wo nume la, ele klayi ŋutɔ, ele be wòave. Elã kpokpokpo heŋe tɔtɔ. Esia fia mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã si wogbã eye woŋe la. Oh, ne mebu esia ŋu ɖeɖe gɔ la, ewɔ abe nye dzi nati kpo. Ne mebu eŋu kpɔ be wotugu eya ma ke gbe gudugudu ƒui Mawu ƒe vi maɖi fɔ la, ɖe mienya nu si ta wòwɔ esia? Elabena meɖi fɔ eye wòva trɔ zu nye nuvɔwɔla bena to eƒe vɔsasa me la mate ŋu azu abe eya ma Mawu ƒe vi la ene. Vɔsasa ka esi? Mina míade míaƒe tawo to. Mawu kɔkɔe kekeake, esi mele gagbã gbadze sue sia ɖe asi zã sia me, esinye abolo si doli mi apre to fe nguti lan si o fo, o gban, toto pe tuku, esi ta nyakblodi la madog li bena, o da abye ngu de mi apre jita ta wota, o gban kutu kutu de mi apre vota ta wota, mi apre nguti fa fa fe to rege la le eji, e ye fe kabi o woto yodo mi. Oh, ala kek bekbe mi e don ku esi a chie apre to, esi me me le do kinye blam de vasasa mangu zasya me, Eye, amekhasia ha, nenemake ya feto, devo sasa langu. Na miyado nkumi ya feto la chi, efe kuple, efe fofo. Wenu si okata me, woto de miyata esi me, nyele esi atom de miyafe nuwo me. Mau, miyenge ame maje maje o, miye jena nuko kwe ma, foho o. Eye ta na woko kwe nyenye ya feto, wo anyino nokple wo vu, na komi ya fe chi wongu, Eye, si mye le formula, na mye do tamele mye fe susuwa me da si bena, mye subo e yaman keke kleza, mye fe agbemen keke awukata.
Now sanctify this bread for its intended use, we ask in Jesus' name, amen.
Azon ko, abolo si angu hena engu dowa wo, si ta wudu idu, nye bie le yesu nkome. Amen.
And I hold this in my hands,
Eye, mele esia denye asio me. Ano, blaton. Ano, abefe blaton fe subo subo si me wona afeto la. Ke, ngu le kpeye mle do kwenyeng. Gake me susu be, nu kama wone nye be fe vu ngutong to fe jojoe le nye asio me zasya me. Nu kama wokli. Gake, enya be, le nye asio me zasya me. Le efe nkume la, nu si ke wu li. Eye, enye nu si efe vufle. Efe hamela, eya ta esi me mele esi akple, wenchete fe fafsien si ala, me bua numan. Ek blobe, nye me gale wenchete si afe, deke noge o, vasere esi ma nwe kli mi yeye le fofo nye fe fiyadu fe me. Eke ma, nye deje si be, ne nou von fe avala wu nou la. Nou banto si mi awo ne mye do, go ke me ji enye be mi a hoko binyo. Afe to la fe fiyen ndudu.
Let us bow our heads now while we bless this wine. Our heavenly Father,
mi na mi bobo mi afa tawo esime mi ayira won la. Mi afofo ti fo vito esime ma susu ihele won siade asile afisia si doli Yesu fo vula. Ale si eto fu ma si le si sime wo denye nu fo wo dala. Wo to wo fu gbede nu lo be fu me. Be o ma ga don ku oji azon o eye paple vusia mutu via de gbede kam lo do yo fe eye ne dem o ma u ale gbegbe me da pe na wo afeto
and then give me the charge by the holy spirit
emegbe eto do de asinam to gbogbo ko eje be ma pro wo duko yi calvaria Eye ma fia wo afe mola. Akpena wo fofo. Ke azon ko wen si angu ti kena engu do wo sita wo duido. Eye. Nabe ame si ame si akpo gomele sacramento si ame za si ame la. Nakpo ngu sen lekpo kpo me ple ngu ti la me. Kena mo zazon si le mi angola. E la bena miye bia esi ale yesu unko me. Amen.
Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days.
Be wati trede afisi akpo fumewo ano kegemde eme. Kene nemayo wano. Nkeke siya udomoto deka. Fume fume. Dufe dufe. Hatutu hatutu. Deka deka.
When we meet him, what a time it will be.
Ne mjevak bekpli illa. Eyi ika wanye. Ne amekbeto ufe akbe si okata no anyikbanjikbo. Si okho eji se. keke aɖe edzi la ava kpe le ŋkeke ma dzi. Ɖe ma nyo ŋutɔ wa? Ele be miagblẽ afɔkɔklɔ da ɖi le zã sia me le tita. Nutetewo mesɔgbɔ le miasi fifi la o, eye wole wo wɔ ge ƒue mieka ɖe dzi. Wole edzi yim nyuie hele dɔ wɔm kabakaba le agbadɔ yeye la ŋu. Le go aɖe me la, mesusu be esia nye eyiyi nyuitɔ be woawɔ kɔmunion le ƒea ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi abe esia ene ŋkekea ƒe eyiyi sia me. Azɔ mi ame siwo tso dua godo la, mikpɔ nyuie le ƒukuku me etsɔ ne mieyina aƒeme. Mawu nanɔ anyi kpli mi. Ke mi ame siwo le denyigba dzi gogo afi sia la, Mawu nanɔ anyi kpli mi eye wòakpe ɖe mia ŋu. Ke azɔ ne aƒetɔ lɔ̃ la, ke le nam be madzo hena takpekpe bubu si gbɔna le Arizona. Eye ne Mawu lɔ̃ la, magatrɔ va mia gbɔ ake hena nutrenu adreawo abe ale si ko medo ŋugbe ene. Kekaɖedzitɔe la, medi miaƒe gbedodoɖawo. Mehiã wo vevie ŋutɔ eya ta migaŋlɔ be miado gbe ɖa ɖe tanye o. Ke nu sia nu nadze edzi na mi nyuie. Eye mekpɔ ŋudzedze le miaƒe vava ŋu vavã kple ale si mieva ɖo to nu si megblɔ le nyanyuia me. Mexɔe se be miele tɔtrɔ aɖe wɔm azɔ, eye mele akpe dam na mi ɖe miaƒe amewɔwɔ ta. Eye mia dometɔ geɖewo mieku ʋu agbadroƒewo be miava se ame gblɔe aɖe abe nye ene si adze agbagba ahe Mawu ƒe nya vɛ. Meka ɖe dzi be nane si kpe wum lae mieva to ɖo ge tovo na nye, elabena naneke meli matsɔ ɖo mia ŋkume o. Nyemenye agbalẽ o, nyemenye ame ŋkuta o, naneke mele ŋunye o. Ekema ne mekpɔ amewo ku ʋu agbadroƒe alafa alafawo heva tsitre helala le afi sia tso ŋdi gave la, menye ɖe naneke si le asinye tae o. Kristo ye, dzidzɔm ŋutɔ be mielɔ̃ eyama, eye nye hã melɔ̃ eyama. Eye ɖe du la mielɔ̃nɛ, eye le esi mielɔ̃nɛ ta la, miaklã akpɔ o. Míate ŋu aklã hena eyiyi vi aɖe le afi sia ne eyiyi wova le yiyim la. Gake miagava nɔ dua ke, enye nye didi vevie be madze agbagba akplɔ amewo yi teƒe ma. Ke azɔ esi miele ƒe yeye gɔme dzem la, medi be magblɔ be menye ƒe yeye ƒe dzɔgbenyui na wo o. Medi be magblɔ esia na wo be Mawu nayra wo. Eye ne ewɔ esia la, eya katã koe hiã wo na ƒe si gbɔna la. Eye meka ɖe edzi be awui. Eye mele to eƒe amenuveve me miele agbagba dze ge le ƒe bubu sia me. Ne ena agbem, ne ena agbe wo to eƒe amenuveve me la, mekpɔ mɔ be manye wo sɔfo nyuitɔ wu le ƒe si gbɔna me tsɔ wu ale si menɔ le ƒe sia me. Mekpɔ mɔ be manye Kristo ƒe subɔlɔ nyuitɔ wu. Madze agbagba vevie ate kpɔ anɔ agbe atsɔ ɖe egbɔ kue wu. Aɖi anukua ɖe wu be mahe gbedasia vɛ tututu abe ale si wòtsɔe nam ene. Mawɔ nye ŋutete ahe esia vɛ na mi esi nye magblẽ naneke si wòdi tso gbɔnye be matsɔ na mi la ɖi o. Mawɔ ɖe sia ɖe si menya wɔwɔ, eye menya be miawo hã mieɖo seselãlãme make bena mi katã miedzi be miawɔ dɔ ɖe dua zɔ, elabena kaɖedzitɔe la fia wɔ yi ƒe kekeliwo le zozum le ti. Eye ɣe le to ɖom, anyigba le fafam, mienya nenema le gbɔgbɔme nyagbɔgblɔnu. Hame la le fafam eye nyɔnyɔ la wu nu. Mienya nu sia vava ɖe megbe o, gake mieka ɖe Mawu dzi na esia ɖe sia ɖe si wòanye la. Ke azɔ abe ale si aɖewo yi la, medi be miaɖo ŋku edzi be agbadɔ si le afie la kplɔla nyuitɔwo wu si le xixia me la le esi. Nɔviŋutsu Norman Neville, Mawu vɔla ame nyui aɖe. Eye le nye anyimanɔmanɔ me la, nɔviŋutsu Neville le dɔ la nu blibo abe ale si ko ne mele afi ene. Kɔnuviwo, subɔlawo kple bubuawo woanɔ woƒe dɔwɔƒeawo pɛpɛpɛ abe ale si wole ene. Ke afi siae nye miaƒe tanɔƒea. Afi siae míeɖi te ɖo. Afi sia tututu, Billy Paul ma yi afi ma kplim o. Negbe na takpekpe ɖeka ko atrɔ gbɔ va afi sia. Dɔwɔwɔwo kple nu sia nu le edzi yim pɛpɛpɛ le afi sia nenema ke ko. Ne meyi afi ma ko la, mefia bena medzo le miagbɔ o. Deko meyina nyise gɔmea, enye ŋutega aɖe ko, eye nyemenya eƒe gɔmeɖeɖe o. Meka ɖe edzi be mexɔe se bena anye na hame la katã ƒe nyonyo ɖe dzi. Eye menya be anyo na mi katã wo ne míekplɔ aƒetɔ la ƒe amekpɔkplɔ ɖo. eyakata ko mie nya wowo mele bobwe nam o medon kuje betala majul khamia gbogbo le afi ame adewo le ame khuwa odo me adon kueji aleke deko nyamatengu awe o melo amawo esime menye ntuvi suela amawo melo amo ame adeke metso adeke le menam esime menye devi o ke ngela esime me va gbo be ame ade lom la me susube metibe makude wota ke azon le esi ame ade lom wota la ame ade lia benawo meno soti ade lia mpo gbede kaye nye ati kunwa didi le seda soti koku ya dengu eye kosa sala chi yame eye meto nye afokwe fwi ketroto eme keto afokwe kele sikbe viaton ene eye mele nukle nye asi apeno ade togli kefo efe ji defo me vye nenema melona apeno mada eto deleme enye amyade sito deleme eye eme susu nada be amede siade sito deleme namla malou kele afisi atefo me titi ola ame yide duame eye eme nongble temle ale si tankeke wono langti ple nusi ema uonam langti eye mekpong jejele ngufafa ke eme ta akwena miede miyafo lolo ple novika dedeta eye nye madikpo gbedebe maklo mitre o mano mo nyu tolaji esia ye lenye nu nyanyu tokekeke nu ke mienye nye da set fuu nye maglona na ke kude do kunye mpo o esia ye la enye Yesu Kristo mikuya meje agbagba no anyi ketere fe nya langu kokulu ale siko manya be manui be maklo mi afia mo mi yi tefe sia ke megble mi de no vingu tu neviel fe asio ma azon de ma u fe asio magba eye megbe de no vingu tu neviel fe ji kokote be wanye kolana khamela eye wakpo domenyinyi la chiva sere si matengwa watakwekwe siya eye matrok bova miyakbo ake. Kekade jibe kekedo ema yila mahe dede fya gande to ma ukbove na mi siyeke ato jijona jisya ji eye wado ma ufe hamelade ji. Nye kona kominyo eji eji. Nye metibe magaklo nyadeke uu minyale si melese semle menye ke mesusu hasi miyaji fifi la nye kose umo ji bo wole ati nguti. While we stand singing, eh yes, mamia titre ajila, minamia na, siklemia no work, blobe mauna yrao.
My faith looks up to thee.
Uyrao, novinyonutu, mauna yrao, novinyonu, mauna yrao, novinyonu, mauna yrao, novinyonu. Azon mi namia komia pa asio de chido de yama.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy. Till we meet.
Nyagakbe. Nina miaga ji miaga kpe ame sia me ne kho ya zon Ina mia dem mia feta auto azon. Novi ngutu neviel. Nukata makpa mille gbedodora mewa. Mauna irau.